Luka umutwa wa 15. Abasoresha n'abandi banyabyaha bose bakundaga kwegera Yesu kugira ngo bamwumve. Abafarizayi n'abigishamategeko babibona bakijujuta bavuga bati,
uyu muntu yakira abanyabyaha ndetse agasangira nabo.
Yesu niko kubaciriye umugani ati,
ninde muri mwe waba ufite intama 100 maze imwe yazimira ntasige izindi 99 mu gasozi ngo aje gushaka iyazimiye kugeza igihe ayibonye? Yayibonye arishima akayiterera ku bitugu akayitahaniwe, maze agakoranya inshuti n'abaturanyi akabwira ati, twishimane kuko nabonye intama yanjye yari yazimiye. Reka mbabwire, ni nako mu ijuru bishimira umunyabyaha umwe wihannye kuruta uko bishimira abantu b'intungane 99 badakeneye kwihana. Cyangwa se nde mugore w'abafite ibikoroto 10 bya feza kimwe kigatakara ntacana itarangwa kubura inzu agishake yitonze kugeza igihe akibonye? Yakibonye akoranya inshuti n'abaturanyi akavuga ati, twishimane kuko nawe ngikoroto nari natakaje. Reka mbabwire, ni nako mu ikorano rya marayika b'Imana bishimira umunyabyaha umwe wihannye.
Maze Yesu aravuga ati,
habayeho umugabo akagira abahungu babiri. Umunsi umwe umuto yabwira se ati, data nk'umunani wangeneye. Nuko bombi sabaha iminani yabo. Hashize iminsi mike umuto yagurisha umunani we wose yigira mu gihugu cya kure. Ahageze yiyandarika mu maraha ibye abipfusha ubusa byose ngo amare kubitsemba. Inzara ikomeye itera muri icyo gihugu maze abura uko yigira. Nuko ajya gusaba akazi ku muturage wo muri icyo gihugu amwohereza mu isambu ye kuragira ingurube. Yifuzaga kwicisha isari ibyo bagaburiraga ingurube
ariko ntihagire ubimuha.
Nyuma aza kwisubiraho agira ati, n'ukuntu abakozi ba data ari benshi bakarya bagasigaza, nyamara jyewe inzara ikaba insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti, data nacumuye ku Mana nawe ngucumuraho, singikwiriye kwita umwana wawe, ungire gusa nk'umwe mu bakozi bawe. Nuko arahaguruka ajya kwa se. Ubwo samura buko akiri kure yumva impuhwe yamusabye ariruka ajya kumusanganira maze aramuhobera aramusoma. Uwo muhungu abwira se ati, data nacumuye ku Mana nawe ngucumuraho, singikwiriye kwita umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati, nimubangukane ikanzu irusha izindi ubwiza muyimwambike, umwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane cya kimasa kimushishe mu kibage maze turye tunezerwe. Uyu mwana wanjye yari yarapfuye none yazutse, yari yarabuze none yabonetse. Nuko batangira ibirori. Icyo gihe umuhungu mukuru w'uwo mubyeyi yari mu murimo, maze atashye ngo agere hafi y'urugo yumva urusaku rw'abaririmba n'ababyina. Ahamagara umwe mu bagaragu aramubaza ati, mbese ibyo ni ibiki numva? Aramusubiza ati, ni murumuna wawe wagarutse, none se yamubagiye cya kimasa cy'umushishe kuko yongeye kumubona ari muzima. Undi ararakara cyane yigumira hanze. Se niko gusohoka amwingingira kwinjira. Nuko abwira se ati, reba nawe uzi imyaka yose maze ngukorera, nta tegeko ryawe na rimwe narenzeho, nyamara ntiwigeze umpa n'agahene ngo nishimane n'inshuti zanjye. None uriya muhungu wawe wamaze ibyaha bisangira n'indaya igihe abungutse uba ari we ubagira ikimasa cy'umushishe. Se aramusubiza ati, mwana wanjye wowe turahorana, nibyo mfite byose ni ibyawe, ariko byari ngombwa rwose ko twishima tukanezerwa kuko mumura wa Uriya yari yarapfuye none yazutse, yari yarabuze none yabonetse.